Umfanekiso wekhulu eneshumi enesiqhenxe. Ngenye imini abafundi babesentabeni eGalili, apho uYesu uphinde wazibonakalisa kubo, wathi ngokuphandle, "UThixo ubawo undinike onke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Ke ngoko, hambani niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptize egameni loYise, nelonyana, nelomoya oyingcwele. Nibafundisa ukuba bazenze zonke izinto endiniyalele ngazo. Niyabona, nandinani yonke imihla, kude kube sekupheliswenikwephakade eli." UYesu wamana ezibonakalisa kubafundi bakhe kwithuba lemihla engamashumi amane. Wayefuna baqonde ukuba uyaphila, yaye wayebafundisa oko bamelwe kukwenza kwixesha elizayo.